polisi ya koboka ilikawa hizi abiri mbana begombye mu obwala abisomero ya Desta Secondary School Nyaliro Secondary School Nyaliro lwa kulumbagana abamale bekasukira amayinja. Bino byabaddewo mu kifo kya Alima Quadra ekisangibwa mu Koboko Municipality mu divisioni ya Koboko. Ayogerera polisi mu West Nile Joseph Nanguchia ategeeza nti ekituufu ekyavuddeko olutalo lino tekinnategereka wabula nga polisi n'amagye bayitiddwa okukakkanya embeera. Mu mbeera y'emu polisi yawaliriziddwa okukuba amasasi mu bbanga okukakkanya abayizi bano oluvannyuma lw'omuntu wa poliisi okukuba ejjinja ku liiso. Okunoonyereza kukyagenda mu maaso.